kumua. My son, we are only blessing you, me, Shana Toa. We wish a makar, you get a good, you know. Metimea matembi nguu ya mekudi osoni. Adichawa kusugu wa mekwacha kizani. Uwe kusha shiwa nungu wa kasira jimi. Shida zilete sito kuita chameso. Ila changu cheo sitole macho. Sio raisi limeni mwagika jasho. Kumikosa sera kazi kujongeresha. Simu nyingi nyingi na zote sio za pesa. Kuna watajero we mtupechewe. Ushindana na mimi wezi utakesha. Umekwisha shindwa ndugu, weka siri.